wena tikonga ife wenzi latu ndiye ati funa funa ife indentawi zonse tu ati funa funa ife tu Dani mwa bale atu I cannot feel like it Koma yesu malo matu Anapache kidwa tu Anapache kidwa
Chikondi, cha Yesu, Chikondi, cha Yesu.